Nafsi yangu imeshikwa na yeye sikatai. Ye mwenzangu anayo yafanya yafai. Sina furaha, bezi kara, show me the sign, papai. Sina furaha, bezi kara, show me the sign, papai. Anakausha chemchemu ya bezi letu, narudisha nyuma tamazuri yetu. Yano na sawa, haya vinavyoumia nataya. Yano na sawa, haya vinavyoumia nataya. Mwana nisaidie, mimi ya nirudie, vipi ya nichukie, nataya. Mwana nisaidie, chafanya sifrai. Endo wanavyo vitenda dafanya sinjo. Mwana nisaidie, mimi ya nirudie, vipi ya nichukie, nataya.
I have been consumed by this pain, and very soon I will get insane. Oh God, help me. Ah, oh God, help me. Ah,
najituma nangaika, nuwavu waga nipiga, yutingi tusindale nja. Najituma nangaika, nuwavu waga nipiga, yutingi tusindale nja. Bado nangaika mambo yawe supai, vipi unatenda kisagizo chapai. Bado nangaika mambo yawe supai, vipi unatenda kisagizo chapai. Sina furaha, benzi kara, show me the sign, papai. Sina furaha, benzi kara, show me the sign, papai. Baro nangaika mambo yawe supai, vipi unatenda kisagizo chapai. Maisha naumiza, kutopirika. Aya maisha naumiza, kutopirika. Mwana nisaidie, vipi ya nirudie, vipi ya nichukie, nataya. Mwana nisaidie, mimi ya nirudie, vipi ya nikimbie, nataya. Ungo alicho nifunga chafanya sifrai, navyo vitenda vyafanya sinjo. Mwana nisaidie,